Muziki taratibu, muziki bila jasho.
Niko Aisa Felipit
Vike
Joe Music.
Ni mama longa yudo wendo, iyo mtumola yudo wendo, ni ler bila yudo wendo, mungo bila yudo wendo, eroto chea yudo wendo, iyo mtumola yudo wendo, ni ler bila yudo wendo, mungo bila yudo wendo.
Ayudo chunya, ayudo mor, toto mol pile lavo miyamo. Nikaka dendere nyu chalo mana taya, jabera kohoti ya wadonge faya. Kukua na yeye misio ni haya, ni anaero baby kakimi ya love. Emae hawi donya thino walk above, be my queen baby mean take yourself.
Suba, 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 suba. Achu, 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 achu.
Ni mama longa yudo wendo, iyo mtumula yudo wendo, ni ler bila yudo wendo, mungu kila yudo wendo, eroto chea yudo wendo, iyo mtumula yudo wendo, ni ler bila yudo wendo, mungu kila yudo wendo.
Ni era mitki yudo ngetni, mawinji kae nyise wachni. Matedo ni kuon sama chon, mami rwecho bende sami jony. Omi amora yudo wendo, nidonga ila yudo wendo, aweyo papa yudo wendo, aweyo mga yudo wendo.
Suba, 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 suba. Achu, 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 achu.
Ni mama longa yudo wendo, iyo mtumola yudo wendo, ni ler bila yudo wendo, mungo kila yudo wendo, eroto chea yudo wendo, iyo mtumola yudo wendo, ni ler bila yudo wendo, mungo kila yudo wendo.
Joe Music.